mashabiki Mia nukta kenda, mia nukta kenda Malcolm woi 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 give you this a good a thing Siku moja, mimi nitakuja Kuwa, wina, najua baba Kani umba mimi, iki wawina No ota, ota to be loser Ota to be, ota to be loser Siku moja, mimi nitakuja Kuwa, wina, najua baba Kani umba mimi, iki wawina No ota, ota to be loser Ota to be, ota to be loser Wajua ninita mimi loser Yaleza them jockey call me loser Sina haya to them people, them people Najua baba kani umba mimi Ikiwa ona my deepest gifta Ikiwa ona my deepest gifta Siku moja mimi nitakuja Kuwa wina najua baba Kani umba mimi Ikiwa wina No ota Ota to be loser Ota to be Ota to be loser Siku moja Mimi nitakuja Kuwa wina Najua baba Kani umba mimi Ikiwa wina No ota Ota to be loser Ota to be Ota to be loser Nasema wakati ni wa them people Winuka na kushaini to them people Baba wake watu wako kibali Kwa kila kitu wanachokifanya Them nigi wanataka wanachofanya Baba uwape kibali wakubalike Them nigi wanataka wanachofanya Baba uwape kibali wakubalike Bana taka unipe kibali Ninachofanya nikubalike Bana taka unipe kibali Ninachofanya nikubalike Siku moja mimi nitakuja Kuwa wina najua baba Kani umba mimi ikiwa wina No ota Ota to be loser, ota to be, ota to be loser Siku moja, mimi nitakuja Kuwa, wina, najua baba Kani umba mimi, ikiwa wina No ota, ota to be loser, ota to be, ota to be loser miyachoki tu yufaka Iki ninacho kifanya tu Kifanya kwa kibali chako tu Iki ninacho fanya ni chako tu Ninataka unipe icho kibali Kifanya kwa kibali chako tu Wenye wivu na kusema vimeluza Wanione kwa kibali chako tu Wenye wivu na kusema mimi loser Wanione kwa kibali chako tu